Sakata 2020.
Are you ready?
EFP Records. Sakata rumba, sakata, sakata. Waja rumba, sakata, sakata. Daudi Ali, sakata, sakata. Ufanye waki
internationally connected and locally accepted.
This is BK Wizard, the Young Master.
You are great, you are almighty. Hey, ukanitoa kwenye devil's jail. Ukazivunja izo devil's chain. Fragata, ukateka away my pain. You are great, let your name be praised. So, checking the kid dance, near me, nipa chance. Na kanipa fans, give me na give thanks. Oh, checking the kid dance, near me, nipa chance. Na kanipa fans, give me na give thanks.
Internationally connected and locally accepted.
Father God, me love you dearly. That's why me, I praise you dearly. The lack of women, I mean, not take it lightly. You are great, you are almighty. Hey, ukanitoa kwenye devil's jail. Ukazivunja izo devil's chain. Fragos, ukateka away my pain. You are great, let your name be praised. So, checking the kid dance near me, nipa chance. Na kanipa fans, give me na give thanks. Oh, checking the kid dance near me, nipa chance. Na kanipa fans, give me na give thanks.
I'm on the so take a stick and talk at you.
Ikisema
Mambo Mbaya.
He leaded me, oh bless it all. Oh my
machoni pa Mungu tofauti sana kumbe, machoni pa Mungu tofauti sana. Kuna wakati ambao walio na shida kama wewe watakucheka, kuna wakati ambao ulodhani ni marafiki watakutoka, kuna wakati ambao utadhani Mungu wako amekuacha. Kumbe kumbe ya Mungu ni mengi sana. Kumbe kumbe ya Mungu ni mengi sana. Nipe kibali nibariki, nibariki ni washuhudie ni pepeka ni mimi.
Nimeleka Kongo ya Yesu Masiya
miliki,
nimeleka Kongo ya Yesu Masiya
watu ni bariki
somo ni mote kwa Yesu ni bariki.
Nimeleka Kongo ya Yesu Masiya
wewe ni mbawa mimi ni fani abantu wasi bende kufili di fani ulamu wasi ya ni moto kama fani no mana tunatoro kama taka kwa satan. Jesus hold me up, lead me on, bless my life, take me on. Bless me up, take me up.
Ni meloka kumbo ya Yesu Masiya zambe. Ni meloka kumbo ya Yesu Masiya zambe. Ya kumbri kisa modi monde po Yesu nangai.
Pumpa Jesus!
Yo!
Ni meloka kumbo ya Yesu Masiya zambe. Ni meloka kumbo ya Yesu Masiya. Kopo ko kumbri kisa modi monde po Yesu nangai. Ni meloka kumbo ya Yesu Masiya zambe.
Wendo number one, mini fan. Abandu bosi benyanga kufili di fan. Ulamu wazi nyani moto kama ban. Doma na tunatoro kama teke. Jesus, hold me up, lead me on, bless my life, take me on. This is all we done. Lead me on, bless my life, take me up.
Ni meloka kumbo ya Yesu Masiya zambe. Ni meloka kumbo ya Yesu Masiya zambe. Ya kumbri kisa modi monde po Yesu nangai. Ni meloka kumbo ya Yesu Masiya zambe.
Tawala, oh,
tawala.
E baba tukua control, tuna surrender kwa ko.
Tawala, oh,
tawala. E baba tukua control, tuna surrender kwa ko.
Shetani ambaki anastuka kisikika sauti kwa speaker. Bila nasuka kwenye mezuka chupa machupa kama mazuka. Sipa napanda Yesu nashuka tunafunika bila mazuka.
Jesus hold me up, lead me on, bless my life, take me on. This is all we done. Lead me on, bless my life, take me up.
Ni meloka kumbo ya Yesu Masiya zambe. Ni meloka kumbo ya Yesu Masiya zambe. Ya kumbri kisa modi monde po Yesu nangai. Ni meloka kumbo ya Yesu Masiya zambe.
Tawala, oh,
tawala.
E baba chukua control, tena surrender kwa ko.
Imagine I'm first na inakata, inakata. But lazima devo ashikwe na hatata,
hatata. Just passing by, see no buyer.
When you give cheerful. They were in need, you are helpful. Instead of them being grateful, waka kuwa na ushenzi ya grateful. Asanti ya punda mateke painful. Good deed inakuwa regretful. Put your trust in God, you know anakuwa faithful. At that time toko unfaithful. And the cross Jesus paid a big bill. So rent for him is not a big deal. At a bill ado when it's a nothing. So when you step in royalty pan the building. Didin. When God is by your side, you can never lose. When in team, big deal. Did it.
She begin on my bike.
Oh, yo, yo. Oh, yo, yo. Give me that second. dance ya kanisa, kila mse. Haya basi twende, twendete, dance ya kanisa ieleweke, mapenzi ya baba itendeke. Kama mtu hajashika usimcheke. Siku niko chini ya jua, da dance for my Jesus, minta chafua. Ameondoa zuku, zuku, maisha tamka mbogo, mbogo. Nitashukuru sikidogo, kidogo, dance ya kanisa mbogo, mbogo. Haya basi twende, twende, dance ya kanisa ieleweke, mapenzi ya baba itendeke. Kama mtu hajashika usimcheke.
Come on. ya longo longo longo, yeah. Mamchezo ka longo longo longo, yeah. Kabla kufungua mdomo domo domo, yeah. Tubonge safisi udongo dongo dongo, yeah. Kila kitu tunasezeze, tusibongeza wazezeze. Tuachane na mapepepe, labda kusifuna kuprepepe. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessings. Wacha kotesa. Kama unisho tula Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho tula, kuda wacha story. Kama unisho tula blessings, basi kuda wacha story. Kama unisho tula, kuda wacha story. Kuda wacha story.
Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza sipo niambie bado. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza kifo niambie bado.
Nikumbushe bado, niambie bado. Nikumbushe bado, mwanao bado.
Jesus, go! Pull up, pull up!
Yeah, baby, bahati tena.
If you remember,
yeah.
Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza sipo niambie bado. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza kifo niambie bado.
Nikumbushe bado, niambie bado. Nikumbushe bado, mwanao bado.
Mambo mbaya.
Nimesoma digiri na kazi bado. Mke wangu anadanga umaskini chanzo. Vibaru waisili na kazi bado. Mumba na ya kupanga elimu zero. Mama nalia kansa matibabu bado. Heri yule tajiri atatibiwa ngambo. Baba lini machozi atafika mwisho. Fanya hima ushuke tumefika mwisho. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza sipo niambie bado. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza kifo niambie bado.
Nikumbushe bado, niambie bado. Nikumbushe bado, mwanao bado.
Mwanao nimemiss kucheka vile vifani fani vya wenzangu. Natamani hata kuona nijue sura ya mke wangu. Pia mwezi na nyota nione zikichomoza na kuvutia. Na kuhisi toshe shida zimeniandama. Kodi sijalipa
bado,
jirani anachoma nyama. Angalau hata mboga
bado.
Sieti kwamba nasahau, unaniwazia mema
bado.
Ila mwisho nimefika, lakini nakutazamia
bado.
Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza sipo niambie bado. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza
sipo niambie bado. You got cash, you got money, you got God.
EDF Records.
Chin 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 chaza na dawa. Chin 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 chaza na dawa. Chin 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 chaza na dawa.
Vipofu na wale katembea juu ya maji. Dhambi zetu akatupia mbale. Alishinda Kalivari. Aliponyaga vipofu na wale katembea juu ya maji. Dhambi zetu akatupia mbale. Alishinda Kalivari.
Zaidi ya panado sitamo. Damu yake inaponya mo. Zaidi ya panado sitamo. Nimeponywa ndio nacheza lo.
Chin 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 chaza na dawa. Chin 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 chaza na dawa. Chin 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 chaza na dawa. Chin
ikitafuta nyota ese mutima wangu ukachoma sana ese rugendera ikitafuta nyota ese mutima wangu ukachoma sana kisa cha damu msalabani ulini wai 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 siwezilenga kama deni unani dai 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 kisa cha damu msalabani ulini wai 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 siwezilenga kama deni unani dai 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 wako mina na sana
weni nyota yo
kwangu zaidi ya star baba
weni nyota yo
wako mina na sana Navyo kuimbia wangelijua zile tanza primo kapula mashimo umenifanya gumzo imekuwa ndo sivyo zile tanza primo kapula mashimo umenifanya gumzo imekuwa ndo sivyo wewe nyota yako nina ngaa sana
wewe nyota
kwangu zaidi ya star baba
wewe nyota
wako nina ngaa sana
wewe nyota
star baba wewe nyota
Ningekuwa sipo kitambo Yesu menihurumia Ningekuwa sipo kitambo Hii dunia imejawa mambo Ningekuwa sipo kitambo Ila umenizungukia Unavyonipenda 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 Kama binadamu Nimejawa madhaifu Lakini upendo wako Yesu Umeshinda dhambi nguvu Mimi ni nani Umenipenda kwa nini? Baraka zako siamini. Zimenifuata mimi. Ingekuwa wewe ni binadamu na malaifu yangu singekuwa mtu leo.
Unavyonipenda.
Ingekuwa wewe ni binadamu na malaifu yangu singekuwa mtu leo.
Unavyonipenda.
Yesu wangu wewe.
Unavyonipenda.
Nakataru
Sakata rumba, sakata, sakata Wacha dumba, sakata, sakata Dawi Ali, sakata, sakata Ufalme wake akapata Sakata rumba, sakata, sakata Wacha dumba, sakata, sakata Dawi Ali, sakata, sakata Ufalme wake akapata Napiga selfie ni posti ni vyokoka Nana sakata yo Nina mapozi kijana ni vyokoka Nana sakata yo Wanaogonga wajui nilikotoka Nana sakata yo Ni miujiza nione ni meomoka Apewe sifa uyo Iwe ni genge tone, raga tone Yangu ni gospel tone Genge tone, raga tone Yangu ni gospel zone Sakata rumba, sakata, sakata Wacha dumba, sakata, sakata Dawi Ali, sakata, sakata Ufalme wake akapata Sakata rumba, sakata, sakata Wacha dumba, sakata, sakata Dawi Ali, sakata, sakata Ufalme wake akapata Sakata Iwe rumba, iwe raga Sakata Nakazana, sitacho Sakata Kukupa sifa, sitawacha Nitacheza mie Sakata Kama baba, amin
ametenda
sakata
kwani yeye ni ebeneza
sakata
Januari to December sifa nimpatie
sakata
sakata rumba sakata
sakata
wacha dumba sakata
sakata
Daudi Ali sakata
sakata
ufanye wake akapata
sakata
rumba sakata
sakata
wacha dumba sakata
sakata
Daudi Ali sakata
sakata
ufanye
internationally connected and locally accepted.
This is
DJ
Wiza, the ultimate
somebody about you. Ukinena mapepo yatoweka. Mapepo yatoweka. Ukinena viwete wajiweza.
Control. Shower, shower, bless my soul. Bless my soul. Mvile nani bembeleza. Nani bembeleza. Aneno lako chakula kwenye meza. Chakula kwenye meza. Ukinena mapepo yatoweka. Mapepo yatoweka. Ukinena viwete wajiweza.
Nahitaji ndio yako Yesu tu. Ninataka ndio
nitahitimu, nitashinda adui akileta majaribu. Unitayarishe, unibadilishe, mtihani nipite, mwito nitimize. Nijue kuandika, niandike maono yangu, nijue kuhesabu, nihesabu baraka zako. Nijue
Moyo, natamani sana future, and so I'm on the go. I'm never gonna give up, I got to keep hope alive. Eyes on the prize, last magnifique. And with God by my side, last magnifique.
Masikini moyo wangu
tena mzigo wangu mzito, sina hata wakunisaidia. Naja kwa kumula wangu, maumivu yangu yalokole. Toka zama sitoki kusota, ili zangu za kutege. Mara napata sangine nakosa, nyumbani nategemea. Wamechoka wakunikopesha, wazidi nyombe. Wasipate tamaa, oh oh oh. Kama kufunga so mwanzo ni mtindo, paka nashindwa nini ndo chanzo. Ndio maana nimeandika wimbo. Matatizo ya sokosa likizo, kilio ndio wangu mtindo. Ni maji yamefika kwa shingo. Ai, kama namona mamangu, uchochole ndo wimbo na ndo kikwazo. Mipeke yangu, kwa hakika na angazio sana. Machozi ndo yangu, hata kunivika cha chini ndo langu pato. E Mola wangu, Mwenyezi, nasubiri bado.
Mwenyezi,
nasubiri bado.
Mwenyezi,
nasubiri bado. Nangoja kwako.
Mwenyezi,
nasubiri bado.
Mwenyezi,
nasubiri bado.
Mwenyezi,
nasubiri bado.
Nangoja kwako. This is Penumbra and Awareness and I'm chilling out with BJ with a K.
Kupambana kidume
sichoki,
sala zangu nitume
sichoki,
si wasikizi wengine
sichoki,
ipo siku ntapata.
For booking and more mixtapes, holla VJ Wizza on 0790 549804.